الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد تدي تكمبلانيكو زمبيلي زوكوزا وبينو أولينغا بوك لولي مغزيكا لقرآن ليلو غمبيلي تكمبلانيكو بيتو إيويلي موتو ويمبيلي لا ندومينو غنيناوتي Qur'an ndi muuni kapena nyali ya padziko lino la pansi komanso buku lolemegezeka la Qur'an ndi shuma cha tsiku la chiweluzo zambili timva mu hadithi imene titakambilane hadithi imene amene akuilongosola ndi sahaba uja amina machilo ati Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu ye ipa kulongo sana ati nthawi ina ndidamfusa ntumiki sallallahu alayhi wa sallam ati abina ndidampepa ntumiki sallallahu alayhi wa sallam ati o ntenga wallah sallallahu alayhi wa sallam chonde ndipatseni malangizo tandilangizani ntumiki sallallahu alayhi wa sallam poyanka adamu za Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu kunena kuti igulitsitse taqwa igulitsitse taqwa ye amina ali Abu Dharr radhiyallahu anhu adat kuyanka kumuyanka mtume sallallahu alayhi wasallam atamuza langizo limene kuti igulitsitse taqwa iman dini imene Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa igulitsitse imene yoyo Mujotsatla jage adam pemphaso ntumi sallallahu alayhi wa sallam adu o ntenga wallah chonde ndipatse ninso malangizo yena ntumi sallallahu alayhi wa sallam adat gwilitsitsa mwamphamvu kuwelenga kwa buku lolemegezeka la Qur'an tifwashani fojon nauti buku lolemegezeka la Qur'an pano padziko la pansi ndi nur muni nyali meninga kuunikile Tosh, imene iweyo inga kuunikile kuina kuli kwanso kumene ungapite. Mwishina chili chonsi kumene ufuna kushita. Kumaso si kutela pomwepo iyani. Yet, ndi nkukwe yako patsiku lomaliza. Fwa, kuti tika upeze ntendele wala subhanahu wa ta'ala, tuyene ika utsati la buku lolemegezeka la Qur'an. So, kote loko, ngati tiku... Peza mwai fuja buku lolemegezeka la Qur'an ndiye kuti imene ndiye treasure yathu imene ndiye nkhokwe yathu patsiku la chiweluzo umene unali mutu oyambirira umene tinanena kuti tikambira nako ndipo mutu wachiwili ndi hadithi imene ikuchokera kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu imene mutu wake uli pa njira yoyeletsera mtima senza kuti nthawi zambiri mtima umakhala kuti ukuda monga mmene tupindi matela kulimateka kuda mwina ndili tsilo ndi zinthu zosiyana-siyana kandi oilo kandi grizi kandi komano tupindai zinali matakuda rai chimozimozi iso mtima wa munthu umatakuda so kuzimu ngakhale so kutupi so munthu asuda foja ndoti mapapu mtima zimakade foja ziwutsi zimene akuzikoka zimene akuzikokera mmimbazo So chimozimozi iso kuzimu mtima umenewu umadaso ndiye tione kuti kodi chimene shinga yeletse mtimawu chimene chingapangise kuti mtimawu ukhale oyela oyilo umene tingatile mmenemu ndi oyilo wanje ndiye timuve Ibn Umar radhiyallahu anhu kuti atulisa sultani yeye akulongosola ati rasulullah sallallahu alayhi wasallam adat ndipo ndithu yeye akulongosola ati ndithu mitima iyi imashita zimbili akulongosana ati tu sallallahu alayhi wa sallam ibn umar radhiyallahu anhu akulongosola kuna kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ada yankula tsunina lake unena kuti ndithu mitima iyi imashita zimbili monga momwe chitsulo chimashitira zimbili pamene madzi akumana nacho pamene chafikiridwa ndi madzi pamene madzi akumana nacho masahaba radhiyallahu anhum adamfusa ntumi sallallahu alayhi wa sallam kuti kodi ntenga wa Allah ndi njira iti imene tingachite kuti mpaka na tiyeletse mitima imeneyi ntumi sallallahu alayhi wa sallam poyankha adanena kuti chilukitsani kukumbukira imfa nthawi zambiri muzichilukitsa kukumbukila info tukumati ine chikuli na lagi ni zamwalila chikuli lagi ni zashi anana alojiku la basilina nipo chashuli chake ndiye kuchulu kita kuwele ngabuku lole megezeka la Qur'an. So mutenga umeneo mu mfundo zingapo zimetaka mbila nazi itapunzilako malessons awili kamina zintu ziwili kamina zitatu zimene. So choyambilia la punzila linati Qur'an, buku lole megezeka la Qur'an ndi muni nyali ya padziko lino lapansi komanso ndi chida chatu kamina kuti treasure kamina kuti nkhokwe yathu imeneso tikaipeze mamaso kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maso kabisa lina kuti mtima wa munthu umada ngati monga mmene umadela kuthupi umadaso kuuzimu kumano kuthupi tikhoza mwina tikhoza kupeza njira zina zake zoti tikhoza kuyeletsera kumano kuuzimu tumi sallallahu alaihi wasallam akutiwuza lina kuti tikhoza kuyeletsa mtima umenewu pogwiritsa ntchito zinthu ziwiri. So njira yoyambirira ndi kukumbukira imfa kawiri kawiri fatika yokumbukira imfa kawiri kawiri ndiyo kuti sitinyengeka ndi umoyo wa dziko lino lapansi sizingateka kuti ndikhale onamizika ndi dziko lino lapansi fanyoti tikudziwa nena kuti tsiku lina lake kuti ineyo ndizamwalira silelo simawa iyayi nthawi ina iliyonse Allah subhanahu wa ta'ala akuza ndiyonse pano pa dziko lapansi ndipo chinthu chachimwili chimene chingathandizire kukilina mtima wathu muzimumo ndiye ndi kuwelenga kwa buku lolemekezeka la Qur'an. Saiwali mna kuti buku lolemekezeka la Qur'an ndiye chida chimodzi chimene chingayeletseso mzimu wathu mpepha Allah subhanahu wa ta'ala kuti auyeletse mtima wathu kudzera mbuku lolemekezeka la Qur'an.